baby umeniweka kwenye loba. Una sasa unanilocha. Pesa na mchezo wa vikoba. Nibata panga unachacha. Na moyo umekutwa na mapigo. Siwaze kwa sigara toe figo. I'm a pirate. Pirate of Caribbean. Niger direct. Direct like a Babylon. I'm looking right at. Nina kutoa kwa knockouti. Hapa kati yangu na shouti. Kwelo shepo lako mama sina doubti. Koko minajua na logouti. Mchezo nina kutoa kwa knockouti. Hapa kati yangu na shouti. Kwelo shepo lako mama sina doubti. Koko minajua na logouti. Penda mpenda.
Nani?
Msichana moja.
Nani?
Mweupe kidogo.
Nani?
Sweet girl.
You can't sweat no more.
And if you cry out,
I'm gonna push it some more.
Girl, I want you to make you sweat.
Sweat, you can't sweat no more. Yeah,
I'm gonna push it, push it, push it some more.
Select the gang, just gang, voila.